najimsafi.com. New sound.
Ben, you mother this.
Wari di hungari ngari, bustani di windu asir yang bali. Napa anda nili enda nijidai, selewi wendo ngufi do tido. Ubani maraika, wendo ngufi do tido.
Kwa Dachi Msafi.com.